Ukubeka phambili ukhumbule muva lokuya ngilindile themba lami umuntakele mende ukhumbule muva lokuya ngilindile themba lami umuntakele phambili Ubuyele muva uyofika ngilindile themba lami Vela wena wangishiya ngisathanda Ngisafisa ukudle nawe Ngathi ngiyabheka usekho empilweni yami Wena ngiyazi wadlala bangani Wena ngiyazi wadlalo anti bakho Wena ngiyazi wadlalo gogo bakho Betshela ukuthi mina awuthunyelwa kunale Wena ngiyazi wadlala bangani Wena ngiyazi wadlalo anti bakho Wena ngiyazi wadlalo gogo bakho Betshela ukuthi mina awuthunyelwa kunale Noma ngaba uthunyelwa kunale Loka kusho Nelukane ngengomuntu ngantani Noma ngaba uthunyelwa kundani Cha kusho ukuthi Nelukane ngengomuntu ngantani Oh hi wethemba Oh hi wethemba Oh hi wethemba
Yebo ngizwile mntana nomuntu uthi awuhleli kahle emendweni wobuya phela sithanda sami hawu nginangaze ngicabane nawe Yebo ngizwile mntana nomuntu uthi awuhleli kahle emendweni wobuya phela sithanda sami nginangaze ngicabane Sakumbula dani wami Sakumbula tonono Ngifundisa ukabula wewe Wasizo faslahlani nawe Sakumbula dani wami Sakumbula tonono Ngifundisa ukabula wewe Wasizo faslahlani nawe Wethemba lamphilela wena Wethemba lamphilela wena mina Wobuya phela umendo mawethu Uthando lwakho lusebona kahle Wethemba lamphilela wena Wethemba lamphilela wena mina Wobuya phela umendo mawethu Uthando lwakho lusebona kahle
Oh hi wethemba Oh hi wethemba
Oh, I wait.
Jesus, Jesus, Jesus.